Nze ndowooza omuntu yenna n'ategeera asooka kumanya byaliwo n'amanya ebiriwo n'ateekateeka ebyomuki ebyomu maaso.
Bwe bali kujja kuwuliriza amawulire go wano ku mukutu gwa website Celebrate Uganda.
Ebaji ogedde ku purchasing power.
Yes.
Ndaba nnyo abantu n'obasanga nti katugeze Akashia Mall.
Yes.
N'osanga abantu bali mu Akashia Mall.
Yes. Yes.
Bali ku Cafe Javaz. Naye nga si ba myaka gyammwe. Ekyo kijja kitya? Kubanga mmwe bwe twandisuubidde mmwe mulinamu kasente abasobola okutuulako omugundi awo. Naye ng'abantu abaliwo.
Omanye enjawulo wakati w'okufuna sente n'okukola sente?
Aa. Sigimanyi.
Sente tebazifuna. Sente bazikola.
Sente
tebazifuna. Sente bazikola.
Okay.
Enjawulo akola sente aba n'empuuyi. Afuna sente ze sente z'owulira. Waliwo n'ezimu eza programs eziriwo eza gavumenti. Mujja kufuna sente, mujja kufuna sente. Kati ennaku zino tulina abavubuka bangi abafunye sente. Era olw'okuba bazifunye, obalaba mu mikolo egimu nga bagaba midigi.
Ya
gwe bukyanga obeerawo okuza okutuuka ka kuluno wamuwulidde
kuluno nakiwulidde
omuwulidde kakati omuntu akoze sente tasobola kuzigaba tasobola kuzigaba wava muno wamulabawa
ng'akola atya
ng'agaba sente
tekisoboka
mulwana wamulabawa we are they stupid. They are not stupid.
Oba kisinziira friendship gye nina n'omuntu
ono si kyekyo si bote balina mikwano
balina
Wava muna akyaliwo talina mikwano
alina
lwaki tagaba bwatyo.
So
ekifaananyi kyengezaako okulaga nkugamba nti waliwo embeera gye tutandisa okweteekamu naye ng'embeera eyo tebaddeewo kimu embeera eyo teri sustainable tetusobola kugiwangaaliramu
ng'eyiwa generation
kati tugenze tubuliidinga abantu bangi nnyo abatakola naye ng'ate baagala okubeera obulungi. Okimanyi nti abantu abatakola abali mu kibuga bambala okusinga
bekiri
omanyi nti bakeera ku ssimu n'akwata essimu eno n'aweereza Jamiru n'amugamba nti erinnyo lindi bubi nasinze bubi nnyo mpeerezaayo 200,000 Jamiru n'agamba muganda nga ali bubi n'amuweereza 2 n'aweereza Jafari n'amugamba enviiri zindi bubi ŋŋenda kufa kaakati mpeerezaayo 300,000 agenda okumaliriza ng'alina 10,000 otwidde kati oyo omuntu bw'ayingira tawuni ajja kuspendinga kubanga ye sente afuna afune takola nkole kati
gwazikola sente ayawukana n'afuna sente
azikola ye abala magoba n'agamba I've traded input ebadde ya 2,000 nsuubira okufuna 3,000
esatu
magoba 1,000 olowooza ayinza okukwata 1,000 guno n'agugaba
tasobola
kubanga olwo abaamanya nti akoledde
bwereere
bwekiri kakati eyenjawulo kati ekiriwo olwaleero abantu bangi abafunye sente abantu bangi abacupudde ku masimu abantu bangi ababizi bbanka abantu bangi abafeze ne bafuna sente nga mpitirivu ddala nga tebamanyi kyakuzikolera ng'ekisigadde omanyi bwe bakutikka obuzito bw'okuyitirirako ogenda wejjako okusinga okutuusa lw'osigaza obuzito bw'osobola kyovula nti abasika bangi abatategekeddwa batunze nnyo ebintu property kubanga mulumbe bw'amanyira nti ebintu ebyo ye musika kati n'agamba nze musika naye owaaki owaakino owaaki owaaki erwanda eyo n'agendayo ntya kubanga tagendangayo n'agamba ebyayo kambitunde n'ebyekenya kambitunde kansigazeze byenkola ki
byensobola
agenda okusigaza byasobola nga kuliko ebyo kalamujja nagahaye wala kanabyokole ki
kambitunde
agenda yeetikkulako obuzito asigaze bwakola ki
byasobola
ate ffe ne tukaayana nti abasika batunze ekibuuzo kiri twabategeka
mwenna abatuuliriza ku rediyo ya muwano tugolokoke eddoboozi limuwuliriza lya Apostle Ngabo njagala kubajjukiza woba tokuŋŋaana n'abantu bagonjoola bizibu kitegeeza oli wamu era okuŋŋaana n'abo ababisomba ababikola ate ababituukiriza buli kiseera gye tubaamu nga twesisinkanye ng'ebizibu byeyongedde wammanga mu bulamu bwaffe kiba kitegeeza nti ekyo ekiseera kituukiriza
ekiseera ekyenkulaakulana okujja mu bulamu bwaffe. Kati okubeera nti tusobola okukwatagana, tukolagane, tugonjole ebizibu byaffe, awo amagezi agatuweebwa getufuna ne tukolamu n'ebintu ebituukiriza empisa ezitusobozesa okuzaala oba okutuukiriza bye twetaaga. Obusobozi obwo butukola ne tuggulawo oba ne tutema empenda empya ezinaatusobozesa okugonjola ebizibu bye tuyitamu. Njagala okujjukiza gwa mpuliriza nti buli abantu we baba bayita mu bizibu, twewale nnyo okwemulugunya, twewale nnyo okuŋŋaana n'abantu abavuma, twewale nnyo okuŋŋaana n'abantu abavvoola, twewale nnyo okuŋŋaana n'abantu abatalina mulamwa, lwakuba gye tukoma okuŋŋaana n'abo abanoonya ekyokusongamu olunwe. Jjukira olugalo olumu lw'osonze ew'oli gw'onenya, essatu zisonze wuwo zikuddira nga ziraga nti w'osonga olugalo olumu mu muntu, ssatu zisonze wuwo. Njagala kubajjukiza nti bizinensi zonna ezikolebwa ku nsi, bizinensi abantu ze bafunamu ssente, oli ne bagamba yayiiya bizinensi, ziva mu bizibu. Omuntu asooka kulaba bizibu wammanga abantu bye bayitamu, n'asala oyinga omuntu okubeerako bizinensi gy'akola eneegonjola ebizibu ebyo. Era bw'ati w'atuukiriza bizinensi eyo, ogenda okulaba ng'obwetaavu bw'abalala bwe bayina n'ebizibu bye bayitamu, eyo bizinensi gy'akoze, obwo obuweereza bw'akoze, empeereza gy'aweerezaamu abalala, yeefuuse ekintu eky'omugaso ekimwongerako omuwendo. Lwakuba bangi bagenda kukuŋŋaana nga bajja ewe nga bagamba tuyambe ogonjole ekizibu kino. Tunuulira emitendero gyonna gye tuyita mu bulamu, ate tunuulira ekintu kye tuyinza okuyita nga field. Nga field, ekifo ky'okoleramu, ne bagamba n'ali mu ofiisi ekola bw'eti ne bw'eti. Ofiisi ezo zonna mu busobozi bwazo zikola okuyamba abantu okugonjola ebizibu bye balina wammanga. Waba muntu awa amagezi eri abalala, aga amagezi g'abawa era agabawa lwakubanga ye yagonjodde ebizibu byabwe mu magezi ago g'abawa, era bwe bajja ne bamuwuliriza ne bafuna amagezi ne bamusasula ne baddayo bakole ekyo ky'abalagidde. W'otunuulira omuntu eyakola engatto, atambuza ebigere, yali akooye ng'alinnya ebyuma amayinja gasala ebigere, naye yagonjola engatto, yagonjola kukola ki? Kugonjola kintu ekinaagonjola obwetaavu bw'omuntu. Eyo ye yakola, oyavumbula. Yes, kugonjola. Era okuvumbula kubanga okugonjola ekizibu. Oyo yavumbula okusobola okukola engatto, yazikola lwakubanga oli atambuza ebigere, akooye okutambuza ebigere. Ebintu byonna bye tukozesa mu byamaguzi, mu mpeereza ze tuweerezaamu abantu abaetaaga ekyo ekyamaguzi kye tubawa oba kye tubaguza, jjukira buba bwetaavu. Woba weetaaga okunywa ku mata, wali agatunda. Woba weetaaga okukola ku ssente, mu ngeri yonna gy'ozikolamu, kuba kugonjola bizibu by'oyo eyeetaaga era n'akuleetera ssente. Kanjogere bwe nti tulina okuba abantu abawandiisi. Wandiika wansi ebintu byonna by'oyogerako by'olabanga ebizibu by'abalala. Mubiwandiike wansi ate mubifunire eddagala. Owandiika n'ogezaako okulaba nti ogonjola ebizibu abantu ebibeemulugunya. Abantu beemulugunya, ebintu tebigenda bulungi. Gwe mu magezi go n'otandika okuwandiika, kino ekitagenda bulungi tutemye empenda ki? Okigonjola mu ssemakati gaffe. Ebintu ebissa abantu ku bunkenke, ebintu ebikola negative habits ng'omuntu alina empisa ezitali nnungi, ebintu ebikola abantu okubonaabona, ebintu ebiyina evil circumstances, ebintu ebikola abantu mu community, kagabeere makaago, kazibeere family, kazibeere enkuŋŋaana z'abantu. Naye ng'abantu buli babeera basiba beemulugunya, abantu abagezi ababeera mu ssemakati g'abantu abo, bo banoonya okulaba nti tugonjodde tutya ebizibu by'abantu bano, abantu bano bonna abeemulugunya bafuuke bakasitoma baffe. Njagala okujjukiza kino nti remember that those solutions which you discuss when they are solved, nti jjukira ebyo ebizibu bye mugonjodde bye mwogeddeko we biba bigonjoddwa, the solutions are the ones that the team can use as methods of services, wise counseling, media information, and produce products. Nti ebyebyo mugonjodde amagezi ge mufunye wa manga gagonjula. Bye mukozesa ng'obusobozi mu media, mu ngeri gye mwogeramu n'abantu, mu bizinensi zammwe n'obuweereza bwe muweereza. Era nebifuuka ebintu bye mukozesa okugonjola, okuwonya n'okuggyawo ebizibu by'abantu. Saagala okyerabire. Nze aposo wano mbadde ng'amba nti buli we tuba tuyita mu buzibu tokuŋŋaana n'abantu b'emulugunya eri balala, tokuŋŋaana n'abantu bavuma bavuula. Jukira gye mukoma okuvuma n'okuvuula n'okwonoona n'okwogerera obubi eri abalala, mugeza ekizibu ekyo ne kifuuka amazima mu bulamu bwammwe. Naye gye mukoma okunoonya engeri n'okubeera n'abantu ababawa amagezi, abeewa amagezi okulaba nti mugonjoola ebizibu wammanga ebituuse mu kitundu kyammwe, ate we mutyo we mutema empenda eziweereza, ezikola bizinensi, ezikola ebyamaguzi ebigonjoola ebizibu by'abantu. Sijja kulandaganya okuyitako wano. Apostle Ngabu here from the Council of Ngabu's Court South. Celebrate Uganda. Mujje tuyige ate mwerabira tugolokoke tubeeko kye tuluka.
Kuachi kwekuba mukwano ogumpade sazewo ningali nechichamu kumutwe Yesu nkwagalira dala ebyensi byonna mbirabye Teri kusinga Yesu Abantu Bakwagala lero Enchane bakuchawa Na yate kwe Umukwano bo Tegugwa kulocha Yesu nduo Yesu ndiwo nzena Abanonya kabambuwe Nene kwese mukwe munda Yesu ndiwo Yesu ndiwo nzena Abanonya kabambuwe Nene kwese mukwe munda Sanke sona siri kukwe na nyene bulamu Ebien si vion na biantama Bulika sera nchaya nirakwe Olika lo saka bulamu buante Yesu okubera wako kwe kusingira bulichimu Kanku gabe
Yesu ndiwo
Yesu ndiwo
Yesu ndiwo zena
Zena, zena
Anonya kabambuye
Nane kweze
Nye kweze
mukwe
omurani w'entale zange wali yono murani wange okubeera okwe kubunyeona zekyemutembuddeyo muname wali kube emikisa gye mireme gye giri nange Rande Mukama Lelo Aze Wange Yona 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 Bikwale Emi Gugu Jenina Yona Kanjimwe Deka Mulelo Omoyo Wo Deka Mukama Mukono go Pula Mbele Mbuo Leko moyo wo Mukama Ambele ngako Mbuo Wobanga oli Buli kimu kikyuka Essanyu litujula Gwe woba Wobanga otuse Emitima gyaffe abantu Gittamu obulamu Ze gye mutemuteo Nkuname woli Kuba buli kimu ekyange Chile yo choli Zeche utempani kae mikono choli Chizute woli Woli
Chentia limumaliribo Oli musumba tanekerera anungamya era banirira ewe pita muchiwombo chokufa sirina chetya ndi mumalivo Okunda kekubo elio bulokozi Enyota wenume uweyo jenzija Kuba mani yekwe angabirira
Yena omulabo kikugwanira okufa ku bulamu bwe na biki ebigenda okuddirira singa oba mubulamu buno obw'ensi buyamu akufaananyi ng'ofudde abaana bo ne bagulibwa mu nnyumba gy'obaliseemu oba ne bagulibwa ku kibanja kwe bandirimidde emmere oba bo bennyini ne balwanagana ne battiŋŋana ne baloganŋana oba ekibanja kiwaleka mu kyalo nga tokigabye birabe n'okubyewala oteekwa okuba niddaamu kasita oba n'ekyobugagga kyo kyonna oba olina emyaka 2 oba 3 oba 4 oba 6 gyonna gy'oba nagyo kasita obeera ng'oli muntu mukulu ate ng'otegeera bulungi yabaffe katwebuuze eddaame kyeki eddaame kyekiwandiiko mu mateeka ekiraga engeri omuntu yenna gye yandyagadde ebintu bye bigabanyizibwemu singa ava mu bulamu buno obw'ensi era liraga n'engeri omuntu gye yandyagadde bamuziisinga eddaame lino likolebwa nga lya kyama era oliteresa oyo omuntu yenna gwoba weesiga eddaame lituukirizibwa ng'omaze okufa era ng'okyali mulamu oli waddembe okulikyusa nga bwe wandyagadde katugambe oyinza okuliwandiika ne wayita emyaka 2 z'esatu n'ofunayo ekyobugagga ekirala n'ofunayo ettaka n'ogula enyumba oba emmotoka oba n'ozaala omwana. Kyansonga nnyo omuntu yenna bw'afuna enkyukakyuka mu bulamu bwe, eddaame lyo nayo n'alikyusa n'aliza bujja. Katwebuuze, ani asaanidde okukola eddaame? Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda, oyo yenna alina 18 n'okugenda waggulu asobola okukola eddaame asabira ng'ategeera bulungi. Eddaame terikolebwa ng'otamidde, terikolebwa ng'oli mulwadde nnyo, terikolebwa ng'oli mukadde nnyo. Bino bw'otabyegendereza, bannakigwanyizi basobola okujja ng'ofudde ne bawakanya eddaame era ne kkooti ebawuliriza bulungi n'erisazaamu. Lwaki? Kya nsonga ggwe okuba n'eddaame. Eddaame weerireerawo, abantu bwe bafuna omukisa okumanya engeri gye wandyagadde, ebyobugagga byo bigalamizibwemu. Era buli omu afuna omugabo ngayo wandyagadde gubeege. Singa oba tokikoze, amu basobola okulekebwawo mu bbanga. Era mu ddaame omwo olaga bulungi ani gw'oyagala akudde mu bigere. Bwe oba tokikoze, ab'ennyumba yo basobola okumulonda n'ate oluusi basijja wandyagadde. Ne kkooti esobola okuteeka omusika, naye ebiseera ebisinga eronda oyo asoose okuteekayo okusaba kwe. Singa oba n'abaana abato, mu ddaame omwo mw'olagira ani agenda okubakuza era omugabo gwabwe ani agenda okugukuuma. Kino kikuyambako abaana abato obutalekebwa mu bbanga n'omugabo gwabwe ne gusigala nga gutumiddwa bulungi. Bw'obeera n'eddaame, ebyobugagga byo tebisobola kuzikirira anti oba obukuŋŋaanyizza bulungi ng'obiraze wa webiri n'ebyenkana obungi n'ani abuvunaanyizibwako. Katugambe, oyinza okugamba nina ebibanja byange 3, ekimu kibiri katosi kya ekaazi 4, ekirala kiri lugazi kya ekaazi 6, ekirala kiri kyesereka eka 1. Osaanye okimanye nti kya kabi obutakuŋŋaanya bintu bye n'ofa nga bisaasaanye. Nga n'ab'ennyumba yo tamanyi wa webiri, tamanyi waakutandikira. Ebintu ebyo bizaalirayo ne bibulira ddala abantu bo ne balekebwa mu bbanga. Kya nsonga n'okuŋŋaanya ebintu byo, waba otakikola emitendera abantu bwe gibayinza okuyitamu okuminunula miwanvu, gitwala obudde ate n'ensimbi, era ebiseera ebisinga bakomye okugenda tebafunye bwenkanya. Lindirira mu vidiyo yaffe eddako twogere ku biki ebitasaanidde kubula mu ddaame eryo.
Solven Asset Management. We care for your assets.